sambongo shari yo yo faranga na mwana yoso baby yo yo nimesha saka sana nipate japo kidogo ila ndo vile tena pesa imenipa kisogo bado tupogo hata ture mihogo kwa hasira za mbogo upunguze mikogo bado tupogo hata ture mihogo kwa hasira za mbogo upunguze mikogo kisa shilingi unataka tuchukiane kukosa visenti unataka tuniniane kwa yumeza hawanga vishilingi wanakosaga kwa yumeza hawanga vishilingi wanakosaga kwa yumeza hawanga vishilingi wanakosaga kwa yumeza hawanga vishilingi wanakosaga. Uninunie nunie pizza na baga kisa umekosa. Unichukie chukie chipsi na nyama kisa umekosa. Mbwa na gawa liziki mafungu saba. Kesho utapewa ufurahi kwa mahaba. Mbwa na gawa liziki mafungu saba. Kesho utapewa ufurahi kwa mahaba. Kwa yumeza hawanga vishilingi wanakosaga. Kwa yumeza hawanga vishilingi wanakosaga. Kwa yumeza hawanga vishilingi wanakosaga. Kwa yumeza hawanga vishilingi wanakosaga.
Hey yeah. Ayo. Ayo yo 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 yo.
Baby, yo, yo, this song goes, Sherry.